kwesigwa enno ebyalubiya biba byaluvanyuma awo womanyira kwagala zembalabye magijepiteo kayakala omuntu lwakuba lubiya ng'omukwano kuye kyamusubuzi ayagala omuntu kumumalira bizibu bye naye wange gwennina mayawuka kwabo kamwebase
amma webale okunjagalira mwavu bwange kamwebase kwe ameka olabeyo nga lwesibu zetaseka nawe
Kambere nawe, vera nange,
urayirira nange sikureka.
Kambere nange, tebantware
urayirira nange sirikureka
asanga bisiba bote bantware
urayirira nange sirikureka
era nange bangalonna
urayirira nange sirikureka
ambere nawe mirembe jonna
urayirira nange sirikureka
ambere nange mirembe jonna
urayirira nange
nawe
www.mp3ugandanmusic.com